Mwana usalire, usachite manta Yesu ali.
Exclusive from MalawiChoose.com.
Usalupe mdima, upeza mbuye asambalira.
Tamenye tamanje kumtengo, zinja lopereka kuwawa, tso zilodonta, mubanda chisusu chochita zotheka. Ndi mmasaya momwe muli chinyontho chomwe chikulemba mtsizo yakulemberera omwe mukudutsa misozi mkubadwitsa kusisima kosalekeza komabe tikudziwa sikale pomwe tisiye kusisima tikudziwa sikale pomwe njere za moyo wamwe tizifesenso kuti tikoloremo zomwe tinazolowera kuchita sikale pomwe tidzasonkhana pansi pakuwala kwa mwezi nkumayimba nyimbo zochokera kunthano zotikumbutsa za chipsinjo chomwe chinali pakati pathu chipsinjo chomwe chinatitseketsa pakamwa ndi kutiwumiriza kusamba zipangizo zathu zodyera ndi kulozera ndi sopo wa thovu nthawi zonse mdera lokhala zala manja ndi dzikhadaba sikale pomwe tonse tidzatonthole kutonthola kogwirana manja kukumbatirana ndi kuchitira nkhumaliro limodzi nkumavina izizi zitha izizi zigonja izizi tipambana izizi zikhala mbiri chabe mbiri yomayikamba kusamamvetsetseka koma izizi zitha tiyende mchigwa ndi miyendo yamphamvu tidziuyang'ana mthunzi ndi maso achiyembekezo tidziunong'oneza kuti sitilitokha ucha wolenga dzuwa maso ake ali pa ife mmanja mwake atakwapatira chigonjetso yendani bwino wambali yendani bwino mteweti pitani bwino mteweti kauseni mteweti potiza kulimbana nako kwa bwino ndikomwe kukutipukutira misozi misozi yodzadza mzikopeza maso athu muli ndi malo kumeneko komwe inu mukupita kauseni mteweti koma izizi zitha
kuti yambuye akakhale nawo iye amasamalira mbalamete iye adzakusunga
exclusive from MalawiChoose.com another one